njagala kwenti wemba na ulo ichipimo omukwano gwambukana
www.mp3ugandanmusic.com.